Saba mpe omuliro guli Mukama omuliro guli Saba guli omuliro Wenalina mukusoka Mukama manyi Wenalinga nakakutegera luli Nali mwaufu Nyo nalina okwagala Saba kuli okwagala Okwagala kuli okwali okwagala na madala dala Kwadawa okwagala oko abange kwadawa Kitange saba kunzize Omuliro guli ogwasoka Ngwetaga saba kuzibwa bupya Saba mukama onyimuse bupya Mukama zukiza Omuliro ogwo Zukiza Okwagala ogwo Enalina luli Mukama kanakakutegera Omuliro ogwo Zukiza Okwagala ogwo Zukiza Saba kuba mupya Mukama saba onzize bujja Mukama zukiza Edini ya luli luli Zukiza Eyomubikolwa eri Zukiza Etwalina luli Mukama kanakakutegera Wagala okuta susola kuri Zukiza Matuze kwetereza Chikolo tuzukize mutya Numa nyo webino molereza Ebi serebio Ebi asoka Abali womu bimanyi Biri ebi serebio mbagamba Omu kwano kuri Oluganda nukulu mirwa gana Biri ene kanisa ya katonda Sebo yalina okwagala Balina, okwagala ngere dini tambula na wajibulira Yali dini yomubikolwa Zene yebi gambo gambo Tetwali nga banji zijukira Gatuba batono na yabe sikwa Abe simbu Wadawa omuliro ogo Wadawa okwagala kuli Mukama zukiza Omuliro ogo Zukiza Okwagala ogo Zukiza Enalina luli Mukama kanakakutegera Omuliro ogwo Zukiza Okwagala ogwo Zukiza Saba kuba mupya Mukama saba onzize bujja Mukama zukiza Edini ya luli luli Zukiza Eyomubikolwa eri Zukiza Etwalina luli Mukama kanakakutegera Omuliro luli Wagala okuta susola kuri Zukiza Matuze kwetereza Chikolo tuzukize mutya Ndabye yobe chirumiriza Mumitima nebana kuwala Ngabambi balaba Mizanye pimye tebawela Mukama laba Gwamanyi ebye miti mejia yana Cheba sabachimu Bambi bakala kudabuja Bameneze sabotuwe amanyiko Amanyiko tunyeze fokende ranga muma kuboko Tuze kuzibabu pia Tuze kuzibabu pia Obu manyo unafuwe tulina Omuliro tuogwa soka Uliogweta Tuze kuzibabu pia Mukama zukiza Omuliro ogwo Zukiza Okwagala ogwo Zukiza Enalina luli Mukama kanakakutegera Omuliro ogwo Zukiza Okwagala ogwo Zukiza Saba kuba mupya Mukama saba onzize bujja Mukama zukiza Edini ya luli Etwalina luli Mukama kanakakutegera Omuliro luli buli Zukiza Wagala okuta susola kuri Zukiza Matuze kwetereza Chikolo tuzukize mutya